نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بس تتيني تبدلزيني كمفتسي لا tafsiriyatu ya sura Falaqi wamaso sura Nasi zambilizo takambilana kale ndipo lelo munthawi inotikhaletu kukambirana kwambiri za cholinga chimene sura imeneyi kapena kuti masula awiri amenewa anafungulitsidwira kodi kwenikweni cholinga chake chinali chani. Sura ziwiri zimungatafotokozera kale zidavumbulutsidwa pa nthawi yomwe matsenga adapangidwa kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama kapena kuti mmeri mankhulira masiku ano nati mtumiki sallallahu alaihi wasallama adalodzedwa anamulodza anthu kumchitira masenga kumchitira chiwembu masalamu. Ndipo Allah subhanahu wa taala adawatsitsa kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallama achilitsidwe ndi kutetezedwa kudzera mmasula awiri amene so Allah awatsitsa akuwavumbulutsa masura awiri amenewa ndi cholinga choti amuthandi mtumiki sallallahu alaihi wasallam athandizike mpota pogwisa ntchito masura amenewa kuti mwina apeze kumtendere achilitsidwe komanso kutetezedwa komanso kuti umma nawonso uzitha kuchilitsidwa ndi kutetezedwa ifa inde mtumiki sallallahu alaihi wasallam anagwisa ntchito komanso umma wakeso ife amene tiliso munthawi ino kuyambira nthawi imeneyi mpakana msilamu amene atazamalizire kumwalira pano pa dziko lapansi yeti masula amene wangati angawagulitse ntchito ndi yaqini kuchokera pasi pa mtima kuti masulawa Allah aikilapo mphamvu Allah aikilapo dzanja anditeteze ndoti munthu ameneyo wapeza nawo phindu kudzera mmasula awiri amenewa omwe adavumbulutsidwa kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo masula aketo siyena koma suratul falaqi ndi sura Nas masula ajamayamba ndikuti qul a'udhu aminat maulama afotokoza kuti sura yoyamba imene ndi sura Falaqi idavumbulutsidwa makamaka kuti mupulumutse munthu kuzowawa zakuthupi ifa monga tiwuziwa kuti anthu ife ti ndi mzimu nditi ndi chithupithupichi chimene chili ngati chiwiliwili ausati iyo pochi yawo ra ndiye chifukwa kuti pali chithupithupichi yeti ndiye pali mzimu usoweza kuti pali zinthu ziwiri so popanda mzimu wokha palibe chingayeni popandaso pa kukhala mzimu wokha palibe imene chingabwini kukhalaso chithupithupi chokha chimakhalaso chopanda pake chopanda ntchito ndiye sura imeneyi masura amenewa anabweresa kuzamuthandiza munthu ku uzimu komanso kuthupi ndiye suratul falaqi kwambiri imanthandiza munthu kuzovuta kapena kuzowawa zathupi zimene akumva kubweteka ndipo sura yachiwiri imene ndi sura Nasi idavumbulutsidwa makamaka kuti mpulumutse munthu kuzovuta zonse za uzimu ndiye aya ija imene ikunena qul a'udhu birabbil falaq imene ikunena zinatu nena oyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiuzichinjiliza mwambuye wa mbanda kusha ndime ya Allah tabaraka wa taala nachula mwachuchuchu mawu oti mbanda kusha kutanthauza nthawi ya mbanda kusha pamene kuwala kumaonekera anu pambuyo pa ndima so kunali kuwala mbali naye so papano kumakhala kubwera ndima so kunali mdima kenako chimene timayembekezera ndi kuwala mmene muli uthenga waukulu kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallama komanso suti mtumiki yekha komanso umma wake wowauza kuti monga momwe mdima wa usiku umatsatilidwa ndi kuwala kwa mbanda kusha momwemonso pambuyo pa nthawi ya mavuto ndi zovuta thandizo la Allah subhanahu wa taala ndithu limabwera so seza tingati tikudusa mmazuzo ndi mavuto ena ake amene kwa ife tikuwamva kuwawa tizindikire kuti sapitilira pamene pake Allah subhanahu wa taala atiputa misozi athu Allah subhanahu wa taala atipasa mtendere atichotsera ndithu mavuto amenewo pamene thandizo la Allah subhanahu wa taala labwera limachotsa midima yonse ndi kupangitsa kuwala kufalikira pena paliponse choncho munthu akakumana ndi mavuto mazunzo ndi masautso kofuni chofunika kuchita pamenepo kutembenukira kwa Allah tabaraka wa taala ndipo asateye chiyembekezo cha chifundo chake nthawi ina iliyonse tisateye chiyembekezo mwa Allah subhanahu wa taala Allah ali pamenepo akufuna ifeyo audikilira maduwa a ife timpempe mamufasiri na yana foto kuzaluna uti mawuti falaki amara tauza chigwa cha jahannam so nizo uti ku jahannama kuligawu lina laki uchichigwa jume na chaki mejima chila uti falaki kubwete kandiku upisha kwa chigwa jume na chiliguti jahannam ima zichindiliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kushigwacho tsiku ndi tsiku so kusenza kuti tsiku lina lililonse jahannam payokha imapempha kutalikisidwa ndi chigwa chimenechi munthu angalingalire bwino lomwe vuto lalikulu la awo amene anzaponyedwe m'malo otelowo mu jahannama kuti ngati chilango chapayokha ngati jahannamu payokha imapempha chitetezo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti wallahi iyayi ndine ndisakhale umene uja sapezeke musapezeke muno amene uja kuli bwanji mavuto ndi mazunzo a anthu amene amaphwanya malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala anthu amene pambuyo pophwanya ndi kutsutsana ndi malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala akaponyedwa mmalo amenewa kuti mavuto ndi mazunzo masautsa amene akakumane nawo anthu amene wazakhala otani choncho kudzera mukulongosera kwa Allah tabaraka wa ta'ala kutchula zachigwachi chomwe chimupezeka mu jahannam ndi kutchula kuti iye ndi mbuye wa chigwachi pali umboni wa nkhani imeneyi kuti pamene Allah subhanahu wa ta'ala ndi mlengi wa gwelo la masautso zowawa ndi zopweteka zowosha zomwe munthu sangathe kulingalira vuto lililonse ndi zovuta kukhala zowawa kuposa zimenezo munthu akuyenda kuzindikira kuti palibe kothawira kuna kuli konse kupatula kwa iye yekha kupatula kwa Allah tabaraka wa ta'ala yekha na malenga malo opatulika kupatula kutembenu ndipo palibe malo opatulika amene munthu angatembenukile kupatula kwa Allah subhanahu wa ta'ala iye yekha ndiye ali ndi njira yotetsela mavuto onse amene munthu ungakumane nawo mayankho amafunso onse ndi kuchoka kuzofuta zonse zili mmanja mwa Allah subhanahu wa ta'ala ndi udindo wa Allah subhanahu wa ta'ala kuti atichosele zofuta zimenezo zopoteka zimenezo koma tufunika toka tiziteteze ndipo tiziteteza bwanji tufunika tisatile malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala tufunika tisatile sunna ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam kudzera mu zinthu ziwirizi ndio tife pa dziko lapansi pano mmanda komanso wa akhira tikakhala pa mtendere.